bring us the love of your life. Anafuatwa sasa mume mtarajiwa. Popote ulipo shemeji, just know that we're excited here. Woo! We can't wait to see you tonight. It has been a long journey now. We're here for you. Woo! Anangaza macho huku na kule Jelina. Matabasamu ya kutosha. Na shemeji anaambiwa Kifaransa juu yake. Kama uko mbali tazama kwenye TV wakati Jelina anazunguka kwenda kumchukua. Mtoto wa Kiha uko wapi we? Mpare anakutafuta. Umejificha wapi? Jelina kauki tabasamu, bila shaka ameshaanza kumwona. Kama hajamwona basi ameshasikia perfume yake. Baka mwisho kabisa ukumbi. Amefuata mheshimiwa kutoka Kigoma. Kijana mwenye mchanganyiko wa waha na wahaya ndani yake. Ameketi wapi? We. Ameshampata. Anakuja naye mbele sasa.
Umeniteka, umenishika swe. Amore be. Nikamani muna bale mwezi mchana. Nikikutazama. Mana mzuri sana.
Mana
tena twaendana tanifata. Nikawakata.
Na wewe je?
Maisha kufata.
Wewe
ukawakata.
Milele minawe.
Minawe.
Cheza kidogo we.
Uh-huh.
Wapare sijasikia kelele. Hey! Shemeji huyu hapa. Mkwe wetu yuko hapa. Nyanyua mikono namna hii tunampungia. Nyanyua mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. Hey! Karibu shemeji, karibu shemeji, karibu mkwe. Would you marry me? Hey! Would you marry me, baby?
Yeah.
Hey.
Yeah.
Would you marry me?